Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya cumi. Inzu ya Ahabu irimburwa. Kandi Ahabu yari afite abahungu 70 i Samariya. Bukeye Yehu yandika inzandiko azoherereza abakuru b'abatware b'i Yezereli n'abareraga abana ba Ahabu i Samariya, arabandikira ngo, uru rwandiko nirubageraho ubwo mufite bene shobuja kandi mufite amagare n'amafarashi n'umudugudu ugoswe n'inkike, mufite n'ibyo kurwanisha, nimutoranye muri bene shobuja umwiza ukwiriye, muba ariwe mushyira ku ntebe y'ubwami bwa se, murwanire inzu ya shobuja. Ariko baratinya cyane, baravugana bati, ubwo abo bami bombi batashoboye kumuhagarara imbere, nitwe twabishobora. Nuko umunyarugo n'umutware w'umurwa n'abakuru n'abareraga abo bana batuma kuri Yehu bati, turi abagaragu bawe, ibyo dutegeka byose tuzabikora, kandi nta muntu wese tuzimika, ahubwo ubigenze uko ushaka. Yongera kubandikira urwandiko bwa kabiri ngo, niba muri abanjye mukanyumvira, nimuce ibihanga bya bene shobuja, ejo nk'iki gihe muzabinsanganisha i Yezereli. Icyo gihe abana b'umwami uko ari 70 bari kumwe n'abakuru b'umurwa babariraga. Urwo rwandiko rubagezeho, bafata abana b'umwami babica uko ari 70, ibihanga byabo babishyira mu nkangara, babimwoherereza i Yezereli. Intumwa iraza iramubwira iti, bazanye ibihanga by'abana b'umwami. Aravuga ati, ni mu birundi birundo 2 ku irembo, bihagume bigeze ejo. Bukeye bwaho arasohoka yiyereka abantu bose, arababwira ati, muri abakiranutsi, jyeweho nagomeye databuja ndamwica, ariko uwisha aba bose ninde? Nuko mumenye ko ari nta jambo na rimwe Uwiteka yavuze ku nzu ya Ahabu rizagwa hasi, kuko Uwiteka ashohoje ibyo yavugiye mu mugaragu we Eliya. Hanyuma Yehu atsemba abari basigaye mu b'inzu ya Ahabu bose bari Yezereli, abakuru be bose n'inshuti ze z'amagara n'abatambyi be, ntiyasigaza n'uw'indamyi. Nuko Yehu arahaguruka avayo ajya i Samariya. Ageze ku nzu y'abashumba iri ku nzira ikemurirwamo ubwoya bw'intama, ahura na bene se wa Ahaziya umwami w'Abayuda. Arababaza ati, muri izihe? Baramusubiza bati, turi bene se wa Ahaziya, turamanuka tujya kuramutsa abana b'umwami n'abana b'umwamikazi. Abwira abari kumwe nawe ati, nimubafate mpiri. Babafata mpiri, babicira ku rwobo rwo ku nzu ikemurirwamo ubwoya bw'intama. Bose bari abagabo 42, nta n'umwe yarokoye muri bo. Yehu agira ishyaka ryo kurwanya Bayali. Avuye aho ahura na Yehonadabu mwene Rekabu aje kumusanganira, aramuramutsa, aramubaza ati, umutima wawe uratunganye nk'uko wanjye utunganiye uwawe? Yehonadabu aramusubiza ati, uratunganye. Nawe ati, niba utunganye mu kuboko kwawe. Arakumuha, aherako aramwuriza, amushyira mu igare rye. Aravuga ati, nuko tujyane urebe ishyaka ndwanire Uwiteka. Nuko amujyana mu igare rye. Ageze i Samariya, atsemba bari basigaye bose mu bantu ba Ahabu bari i Samariya, kugeza aho yabarimburiye nk'uko Uwiteka yabwiye Eliya. Bukeye Yehu ateranya abantu bose, arababwira ati, Ahabu yakoreye Bayali buhoro, ariko Yehu azamukorera cyane. Nuko nimumpamagarire none aha abahanuzi ba Bayali bose n'abamuramyaga bose n'abatambyi be bose, ntihagire n'umwe ubura, kuko nenda gutambira Bayali igitambo gikomeye. Uzabura wese ntazandokoka. Ariko Yehu yabigenjeje atyo mu buryarya, kugira ngo abone uko yatsemba abaramyaga Bayali. Maze Yehu aravuga ati, nimuteranire Bayali guterana kwera. Barabyamamaza. Yehu atuma ku Bisirayeli bose. Nuko abaramyaga Bayali bose baraza, ntihagira umuntu n'umwe usigara ataje. Baraza binjira mu ngoro ya Bayali, ingoro ya Bayali iruzura uhereye mu ruhande rumwe ukageza mu rundi. Maze Yehu abwira utegeka inzu ibikwamo imyambaro ati, zanira abaramya Bayali bose imyambaro. Arayibazanira. Nuko Yehu azana Yehonadabu mwene Rekabu, binjira mu ngoro ya Bayali. Abwira abaramya Bayali ati, nimushake murebe muri mwe hataba harimo n'umwe wo mu bagaragu b'Uwiteka, keretse abaramya Bayali bonyine. Nuko barinjira ngo batambe igitambo n'ibitambo byoswa. Ariko Yehu yari yashyize hanze abagabo 80, arababwira ati, aba bagabo mbashyize mu maboko yanyu, nihagira ucika, umubuza azamuryora apfe mu cyimbo cye. Bamaze gutamba igitambo cyoswa, Yehu abwira abarinzi n'abatwara ati, nimwinjire mubice, ntihagire usohoka n'umwe. Nuko babicisha inkota, hanyuma abarinzi n'abatware babajugunya hanze, binjira mu rurembo rw'ingoro ya Bayali. Basohora inkingi zari mu ngoro ya Bayali, barazitwika. Maze bamenagura igishushanyo cya Bayali, basenya ingoro ye, bayihindura icyavu na bugingo n'ubu. Uko niko Yehu yarimbuye Bayali, amukura muri Isirayeli. Ariko rero Yehu ntiyaretse gukurikiza ibyaha bya Yerobowamu mwene Nebati, ibyo yoheje Abisirayeli ngo bacumure n'iby'ibigirwamana by'izahabu byari i Beteli n'i Dani. Hanyuma Uwiteka abwira Yehu ati, kuko wakoze neza ubwo washohoje ibishimwa imbere yanjye, ukagirira inzu ya Ahabu nk'uko imigambi yanjye yari iri, abana bawe bazicara ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli kugeza ku buvivi. Ariko Yehu ntiyita ku kugendera mu mategeko y'Uwiteka Imana ya Isirayeli n'umutima we wose, ntiyava mu byaha Yerobowamu yoheje Abisirayeli ngo bacumure. Muri iyo minsi Uwiteka atangira kugabanya Abisirayeli. Hazayeli abatsinda mu ngabano za Isirayeli zose, uhereye kuri Yorodani ukajya iburasirazuba, igihugu cyose cy'i Galeyadi n'icy'Abagadi n'icy'Abarubeni n'icy'Abamanase, uhereye Aroweri hahereranye n'ikibaya cya Arunoni ukageza i Galeyadi n'i Bashani. Ariko indi mirimo ya Yehu n'ibyo yakoze byose n'iby'imbaraga ze zose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisirayeli? Bukeye Yehu aratanga, asanga abasekuruza bamuhamba i Samariya, maze umuhungu we Yehowahazi yima ingoma ye. Kandi igihe Yehu yamaze ku ngoma ya Isirayeli i Samariya cyari imyaka 28.